bya bange batayimu ndabire kunda bange chebeyi ani amufananyize ntambulo mulongo wange yingana jogoyo mukama katonda wange obankwe bazenta lero kumponyo kuwintu nonse zitanga sanzi nyabo mulongo nzembadde simanyi timamo numirwa naye kitegedde kati seta kumpiki mama jovudo je okulaba mumakanga nawe buntunulira yaluguddo lwalero simanyi kiki kyennamuwa musanyuse nenkyakolatyo kukwate wa mama tonyolo kusatyo nsanyusa okulaba leka nkugambe bwentyo yoyise wambuuza obutakuwalalira ngamba bayaye bakunonga bezira banyirivu naye enyambala eyo kirabika batiisiza nange ndi nanyini naye nsoose kwesiga ng'ebyo bikyali awo bambi nsanyuse nnyo ogirotuulirakaawo
nkusimye munnange ekimuli kyenda kuna ntalabika kyembakuwala nkuyita omulongo kubanga munnange wansala kakwa
kiwubaale kyennaku omukaaga okuva lwava eno munnanga emmeeme yange badde tetereera olw'okuba gwe maama kati nnaanya kutuzi n'abawaala bakasimba muba bamulembe kiraba akamwenyo mwenyo engeri ebika ebimu abange gye binzira okuwayira ne mungu yajunanze kubamba wakusanga ng'atakasimba mwekalya ambadde wakukyuka nze neddire ku ndiisa empundwa gye wawundwamu bannange mulongo byomwekoze ekikyamu
nkusimye munnange ekimuli kyenda kuna ntalabika kyembakuwala nkuyita omulongo kubanga munnange wansala kakwa
buli lwenkulabako nti mulongo ndaba ekimyanso kale wawundwa maama kayinduka ekirala mannya gakasenga ensingo y'ekitogi maama ebisiga ebyamusala enviri ez'amasadde amabeera g'ebiteeko ekyenyi ky'olubiri obumwa bwakasumbya maaso g'ekimbe jago olususu lwankoba bbiri emulongo wange entambula y'ettanze olina eddoboozi y'ekimbe gy'esseneekerevu olina ekigere eky'omukisa ekyakakalabanda okulookya yembuuze yalemu okuba olwa buli kyambalo ku nsi kuno ekiri kusala mu maaso mulongo nkusaba emmotoka obutaddayo zirinnya kuba ab'ebigere bo bamisinga okulaba eyalungiwa bw'atyo kyate ekinkubira okulaga ku bange
nkusimye munnange ekimuli kyenda kuna ntalabika kyembakuwala nkuyita omulongo kubanga munnange wansala kakwa
tagontamye mulongo kati nnina ekiteeso mulongo baabiri ekkiriisa munnange nkutwale tube babiri maama nga katonda bwe yalagira njagala nkusooke munnange onnyanjula embakadde akabonero okukiraga nti olina gye wazaalwa ate olwo tuwa mattukeeyo nkukuba ekidaala bakinyomye buganda nkuba akafaananyi mulongo nkukubye ekidaala ng'enduulu ettesungwe nga ye ekikigaana ki bonna nga bateredde anga batulinda tuva mu loozi loyisi kalabaalaba w'embaga ate olwatuyisewo otutuuza ku kituuti tube kwayitte bongaensi etutunuulidde onywese n'okunywesa simanyi olaba zikamera omugolo omusajja asooka ataveeyo negitagikuddewo okuwaanaekya ebbeeyi soke nkulabira abaana ab'okukyalo nanti bwe twakula nga banjozaayozobu bakikaaya bannakabugo nabuzinga neebulenga n'obwala obulinaanye balinnyumiza emyaka muzzukulu wa bukya bannange kye yatukoze tekisuubirwa kuba nate
nkusimye munnange ekimuli kyenda kuna ntalabika kyembakuwala nkuyita omulongo kubanga munnange wansala kakwa
sagara kumara kuberi ba matendo. Atola banga na abe ichika baji mbuza da kuru nono baji tuse. Basse ngage mama vedaru kovani alivara visa kumbaga yafe mama nga banzi sabu jambu. Uchiruwa weka sanda na tune mama piranga ya kwesu ngobweda. Nama weje resite tuta naka viva zoe naka bando we masajani nata mujarino. Ajatita deo naka tomurongo lero vana mura visanzi nize vya mumaso. Namu kwayo we mubende ovani alimuno na ina vikakale warotionga talino kubawo. Banyina za balungi batyo ovani alivara visanga banekide mama vogo demu magumesi. Mwena baganda bangi ansabyo mubewo roseti mkusaba chino tegeza vomuranda. Nisengo bangura bawo kila kabanda anga mune kede mama mwakanzwa kemiera. Na yenga haba kolevi wabanange ya murongo noruna kuwe wazarwa insesa na kumura. Senga na magembe munange usubidwa omuka maku umuze.
Oh, kusimye munange chimoriche.